ate yomogezi wa kitongole kirondolo mtindo gw'ebintu ebikozesebwa mu ggwanga HIUNBS ye Sylvia Kirabo asabye abantu okwongera okubeera abegendereza okufaayo ennyo okwekebejja ebintu ebitundibwa mu supermarket okusobola okwewala okugula ebintu ebifo. Kirabo ategeezezza nti ng'ekitongole beetegefu okugenda mu maaso n'okola ekikwekweto ku bantu ssekinnoomu n'amakolero agatunda ebintu ebitatuukanye na mutindo okusobola okulaba nga bayambako mu kutaasa obulamu bw'abantu. Ono asabye abantu bulijjo okuloopa abantu ababaguza ebintu ebifu n'ekitongole ekirondola omutindo okusobola okulaba nga bakwatibwa bavunaanibwa mu mbuga z'amateeka.
Naye buli we tweyongera okutumbula ebyobusuubuzi n'abo abataagala kutuukaanya na bisaanyizo ebibeerawo nabo beeyongera mu maaso. Kati era tulina ofiisi yaffe ekola ebikwekweto mu factories, ekola ebikwekweto ku katale.